Hii ndio njia rahisi ya kufeel super. Enda nyumbani na mara 10,000 ya pesa ulizowekeza, nenda kwenye paybill number 299555. Kwenye account number, chagua namba zako tano za bahati kati ya 0 na 9 zikifuatiwa na neno KTV. Chagua pesa utakazowekeza kati ya shilingi 20 na 1,000. Bet shilingi 20 tu, ulinganishe namba 2, 3, 4 ama 5, ushinde hadi shilingi 1,200 in the next 10 minutes. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.